Music.
O jamani, kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote. Mwanangu sini marafiki toka tulipojuana, tunaishi peace yani kama ndugu yangu. Kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote. Mwana sini marafiki toka tulipojuana, tunaishi peace yani kama tumeshia mama. Ona basi ukiwa nazo na kujua kibao na ushalewana, nikiwa nazo mimi utanjua, sijifichi nikiwa na chochote na nunua. Nikuone unapigwa nikuache, mimi naanzaje? We upigwe inawezekanaje? Ti unione naletewa unyonge, wanaanzaje? Wanipige tunawakata majembe ao, wendo akunizika muni wangu nakubali chafu yangu, wendo kunizika jeshi langu, shida sita chafu zangu, yendo kunizika ndugu zangu, badi ya taoni wangu, yendo kunizika chafu zangu, vinanda klasiki chafu zangu.
Na vikumbuka visabuni sabuni we pamoja na vyakula, kuwa ukiniletea mikipindi nipojera, na nikikandiwa maskani unapata sira, na tukiwa kwenye vigodoro na nikamatia chula. Ila niliumialo pale niliposikia mtu wangu ameolewa tena, chawa wangu na mabisho japo nikuta majanga hakuna nilomuona. Shabiki zangu mtani uko najua lilia sana, kajua sirudi tena, ngeleza kitu kingine lo. Wengine wanauana, wengine wanaoana, yule jambazi lomfanya rafiki nikiza ni shabiki, najua ndo kaniponza, sio ni ndugu wala rafiki, wando mepamba na kufa na kupona kamsa.
Aijalishi
sio ndugu wa damu mimi na wewe,
aijalishi
kwetu mbande kwenu kisa,
aijalishi
mimi sifanani na wewe,
aijalishi
nilijua na vipi na wewe,
aijalishi
we Mkristo mimi Muislamu,
aijalishi
we Makonde mimi Salamu, wendo kunizika chafu yangu nakubali muni wangu, kenda kunisika ndugu zangu vizazi jeuri nyi wanangu, kenda kunisika uni wangu polisi gang jeshi langu, kigogo mapenzi ndo wakubeba mwili wangu kwa kali pesa nyumbani kwangu.
Acha baria we jamani, au nipingi siku pingi we mwanangu, au nipingi siku pingi chafu yangu, au nipingi siku pingi we mwanangu, au nipingi siku pingi chafu yangu. Bani Music we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu dura makabila, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu ya we mushizo, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu ya Fazili Chunchu, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu yangu. Oho,
wanangu mepatani, amepatani, nauliza mepatani, amepata mana teja kapata unga, chula kapata kanga, kuku kapata banda, malaya kapata danga, masai kapata panga, maiti mepata sanda, muna mepata genja, shangingi kapata wanja.
Wanangu nayona yo yo, nayona weki wangu nayona yo yo, nayona Makizube nayona yo yo, nayona Machizi boti nayona yo yo, nayona
we jamani, magodoro tumeweka maji, leo tupo mpaka mishare, watoto wadogo mwende mkarare, wakubwa mwendo akamba
yo iyo, wapo ikiende mefeli bleki, kirudi napiga kikirudi,
reverse twende reverse bas, reverse twende leave on a kata kata, leave us twende, leave us bas, leave us twende, Don't leave us, come on, Mary. Don't leave us, 20. Don't leave us, mass. Don't leave us, 20. Don't leave us.
Hey, Prince.
Atia. Wedding soundy. Anakusalimia Julius Makiri. Dino na rumba. Balala kizi. Western Makola, wewe. DMK. Acha baria. Abala MC shina sita kipaje. Anikiwa na bani music. Anakubali sana wazeo vinanda classic. Atimu ile ile shina sita kipaje. Anakubali sana manager Smolda. Anakubali sana wanambo shina sita kipaje. Watoto ambaga Temeke Kinondoni mbaka ila. Wanangu wa pwani mbaka bae. Ashokari wewe.
Wewe ni kiwango.